olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
Olo o malosi le vaala au ile malo. Mooni tū la fono e pūlea ile whaata wina i tangata lautele o sikaleti iana o le asu ma le swavai a ele aise tapaa iai po o e-cigarettes. E ui na iai tū la fono e pūlea ile whaata wina o e-sikaleti. O le popolenga o le whaala putupotonga o lo ongafa ma mata upu ile wha mai o le kānesa i au setalia le Cancer Council. Ona e fōlinga mai, e leto a tele nisi o le atunuu o maale malama, po o atu la fono e pūlea ai, ia le whaatawina o isika le ti le atunuu.
Anyone over the age of 18?
I would say 18.
I'd assume just adult.
I au se talia nei, o isika le ti e yai le nikotin, po o le vaila au le maua i... Te paa, ma le tele o mba sikaleti te paa, o lo olisi o vaila au e prescription only. O I sikaleti e yai le nicotine, o lo olisi o vaila au e prescription only, pe fato a mafayo natala i se pepa mai se fomai. O lona winga, o se solitu la fono le fata wina o I sikaleti e yai le nicotine, e au noa, ma se pepa mai se fōmai. I le āmatanga na māketi o se awala e mawhaio na tāo fie pe tu uai leurau la tapa ānisi. Ae uai loa i sua suenga, e owa atu i le lua sa fulu pasene o tu pulanga talavou i le vāo le sa fulu ma le valu ma le lua sa fulu ma le fāta usanga le mātutua, ua lātou fāta i ta ia le ulaina o i sikaleti. Lea e māsani o na fāi ngoa ina ole vaping. Na saunoa Todd Harper le whaatonu o le Cancer Council, na lala mua au se talia nei i polokalame mō le tāo fia o le uloula tapaa. Ae olea, wālia e mai se au ngā tūpulanga, ua mai lei e tū ai ngā sikaleti fōnei, po i sikaleti e le o se tapaa e lolaina i se pepa, ae o se masini o lo o iai ia ni vaila au ma le asu ma le suavai.
This is a country that has led the way in reducing nicotine addiction through tobacco products, and now we're seeing a new generation of young people potentially becoming addicted.
Le whaatonu o le Cancer Council, Todd Harper. Na ia tā ua lea a fia i o tamaiti nā o le ta ise fulu ma le lua tausanga le mātutua i le vaping, ma ua sa ili tonga fitinga i le leina fesoa soani i le tāo fia o le uloula tapaa, le quit line. Na iloa i se suasuenga le Cancer Council, e owa i le valu se fulu pasene o tangata mātutua o lo o popole i le awala o lo o whaatawina ai i se kaleti le atunuu, ma o lo o maana nao ina i esuia i a iainga, ma awala o lo o maketi ai i fesoa ta inga televavave e pei o le social media. Na saunoa Todd Harper o le Cancer Council, e le o lava le malosi o tū lafono e wha malosi ai, le whaatawina i tangata lautele o i sikaleti.
Our current laws don't do enough to ensure that these products can be stopped and only made available to people with a prescription.
Na saunoa fo'i Professor Simon Chapman, Emeritus Professor i le mata upu o le Public Health po o le soifua ma lolo ina lautele i le Universite o Sini, o le isi whawhita auli i tuai ngā sikaleti nei, po o sikaleti asu ma le suawai le i sikaleti, ona o le sao mai o i sikaleti kitau ngofie mai le atunu o saina, ae le o iai ni a iai ngā mautū o lo o pule ai.
This is being undermined totally by Chinese imports, completely unregulated stuff, flooding into Australia.
Professor Simon Chapman, Ole Public Health Ili University of Sydney. Ai ui le tele o tū la fono mā ia inga, ole fautuanga mai fōmai, manisi le atunuu, ma le Cancer Council. Vaai ma pui pui whanau mai le whaataitai o na ulaula tapaa po o le vape I tuainga sikaleti nei po o masini le I sikaleti.
And not a good habit for the kids especially.
Yeah, sort of go, it's not smoke, but it is.
Prescription or not, I don't think they're going to be very successful in stopping people.
O le reporti na wha amau pōpoina e Abby Denham for more SBS News.
Like, share, mafaali sau finangalo, muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.